Bye. Hey, little mama, why you look at me? No, not count a little drama, why you do your thing? Now bring your ass to the flow. Don't you want the money, when you back to shed roll. Soki na chufato ni kuwako wako. Oza mbayo mbovu leki motherfucker. Wete vichwa ngumu, wambili leo tuko hapa. Wajina mandumu, na watoto kuwa chumbo. Nazi miwa na side chicks live daily. Na roll with my click na vibibi. So watoto wa hum, doma na lewa tulipapa. Chachuku wa room, na ndo tunenda kuwa chapa. Squeeze that on your line mpaka weekend. Ukiona tuna party tuko high, yeah. Ukitukuta kwenu sijifiche. Wete dada zako tope high, yeah.
Alright, alright,
alright,
alright,
alright. It's alright,
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 alright, alright.
Yeah, all this designer is not cheap. How did I make it this far? How am I going this hard? I pray every chance that I get, just to let them know that it's gone. Food on they neck till they respect. Yeah, I'ma flex till ain't nothing left. I'm a CEO, so you gotta impress. Forever ready if they wanna test.
Squeeze that on your gun and pack a weekend. Ukiona tuna party tuko high, yeah. Ukitukuta kwenu sijifiche. Wete dada zako toke high, yeah.
Alright,
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 alright. It's alright,
alright,
alright.